Muntu amuna ukangofika poti wakula
ukukhala paweka olo wakwatira
kuchoka nthawi imene chai sukhalaso moyo wako umakhaila ena ena kuti ankolo ena mwana wanga ena ndzukulu wanga ena bambo wanga ena amuna anga anthu onsewo akuyangana kwa iwe kuti watumikire uwathandizire ndemwini wakewe ukuzokhala ndi mtendere ndi mathausa awiri mashata awiri sapato imodzi komano ukaona ukuzungulira wa zofunika zawonso nzambiri ndi udindo onsewu ngati sungamudziwe Yesu ngati sungakhale moyo wa pemphero ndikuwuza mbale moyo wako udzathera kuchingwe nzako weniweni amene angakumvetsetse ndikuthandizira kuti udindowo usakulemere wekha ndi Mulungu yekha basi chifukwa chake bambo wina aliyense woyenekera kumudziwa Mulungu woyenekera kukhala moyo wa pemphero tsoka ndilo Satana safuna kuti azibambo azipemphera inchonekachona kuti udindo uziwachulukira akhale moyo balalika mathero ake azipesowoka machecha ambira makhala azimayi azibambo sapezeka poyamba ndikaona ngati kuti machechi ama prophet woka panopa even machechi mamother churches akalewa mukapita Sunday service ambiriso akumakhala azimayi azibambo ayi azibambo amene amakonda kupemphera ndi ochepa chonsecho azibambo ndamene anyamula udindo ochuluka ngati kuli munthu wati nthawi zonse bwezi ali pamawondo kupemphera kulira kwa Yehova bwezi ali munthu wa bambo chifukwa pa iyeyo pali udindo waukulu kwambiri munthu wa muna ali pa nkhondo palibe kamene munthu wa muna amakapeza mophweka kalikonse kuti ukapeze ngati munthu wa muna ndi nkhondo ndeno iweyo ngati munthu wa bambo wayenekera kuti moyo wako wonse udalile Mulungu Mulungu akuthandizire Mulungu akupatse mphamvu Mulungu akulimbitse mtima komanso Mulungu ikhale bwezi lako lapafupi lapa mtima loti ngati wapsinjika zimene sungawuze mkazi wako umuze Mulungu ngati wapsinjika zimene sungawuze achibale umuze Mulungu ndipo Mulungu ndokhulupirika adzakumvetsera adzakuthandizira ndipo mavutowo Mulungu adzayima nawe adzakutulutsamo adzakuwolotsa moyo wako udzapeza mtendere.